Episode 118 bis Bali.
Gasi, guapo na kwanza kale. Mano ya sisi washinchi motenga pambeki. Waje la drag moto sano kusho. Zishicha na melbi singa kubo. Gasi, guapo na kwanza kale. Mano ya sisi washinchi motenga pambeki. Waje la drag moto sano kusho. Zishicha na melbi singa kubo. Lesi sinja prosi ne raina japa nukse kiswe nifuno. Sepake sena mape kai pilange ke kusoizo. Lepo mnya mene mape shini zihi pepe. Land when more day go late, Nesson de Clapness, it's in my movie. Gapja Lapas in a best book if you leave. Make a no go she more day, take up a Gary Moon. Gapja Lapana, they can make a bookily. Money is his eye for pots and marks of a living in Winnie. Cops and kids when he full of the packets and is it? Figure proof when he's in a bed and she sent his coca. Gabo no bush, yes, your bamba put it in a certain pussy. Wash up now your simple bass who smoke a busy. Let's go in a swashy. Gasi, guapo na kwanza kale. Mano ya sisi shinji motenga pambeki. Waje la drag moto sano kusho. Zishicha na melbi singa kubo. Gasi, guapo na kwanza kale. Mano ya sisi shinji motenga pambeki. Waje la drag moto sano kusho. Zishicha na melbi singa kubo.
Yesi jeme sisi engine ziswa. Tuma sa moto zekala itichi sisi na kangwa. Leyomo tuta vundanga yake futhi Dombasa neyai funda na isimshaya ngentulinga mekotwa ngeke snawso luli tismomondi yangya tjela mngana mikwapaka mabimuya kwa sama level ngosuku paka 7 masiswa ngamahemhem kwakwibasin especially kubo kuvalwa ngesipikile landwa monte epapila ngizwa ehamba nefeshin amatshite wakhipa bisi landwa imote ngulinde nesonde mhlane sigcina kumamufi mina kase ngayibonide njeleka nokusha imoto sibuma ngena. Gasi, guapo na kwanza kale. Guapo nelswa liko lita ye limpe bafaneni.
Gasi, guapo na kwanza kale. Mano ya sisi shinji motenga pambeki. Waje la drag moto sano kusho. Zishicha na melbi singa kubo. Gasi, guapo na kwanza kale. Mano ya sisi shinji motenga pambeki. Waje la drag moto sano kusho. Zishicha na melbi singa kubo. Gasi, guapo na kwanza kale. Mano ya sisi shinji motenga pambeki. Waje la drag moto sano kusho. Zishicha na melbi singa kubo. Gasi, guapo na kwanza kale. Mano ya sisi shinji motenga pambeki. Waje la drag moto sano kusho. Zishicha na melbi singa kubo.